wewe
sexy out
ajunjue
eti wewe wewe eti wewe ni nani wewe
ningemjua kama nazingua bora mie nikipenda mwenyewe nikifikiria moyo singekugalia maumivu yangu nipa wewe
ona sasa na moyo kauteka ili kwake nifungwe mateka kavuga ndoto kavunja vunja future nimeshadata angeyajua maumivu yangu asingeniacha mipeke yangu nahangaika na shida zangu nipate waridi wangu Anita ameaficha makucha yake amenificha nisiaone mabaya yake Anita ameaficha makucha yake amenificha nisiaone mabaya yake mwezenu moyo
I can sing those songs.
Tatizo moyo wangu mimi
Moyo, moyo
Vidonda nitapona rini
Moyo, moyo
Mumivu nani
Moyo, moyo
We baby mama, mama
Na wala sijuti mimi Uenda kesho nikapata utulivu Moyo umeudanganya, moyo umechoma moto, moyo wangu umebaki majivu Na miswabiti, uenda kesho nitapata utulivu Moyo umeuchanganya, moyo umeuchiti sana, moyo wangu cheki umebaki majivu Moyo umeuchanganya, moyo umeudanganya, moyo wangu cheki umeupa makovu Kama mapenzi ufalu umeacha hatari Kachachamo kasari tukafatare Kapabuza kinondoni mpaka madare Shaimba mpaka ngoma zote za pepe kare Kweli moyo wa ufanani ya tuwi sare sare
Moyo, moyo
We mwanzo si kwa mini
Moyo, moyo
Kama ungeni acha mimi Kisa masikini
Moyo, moyo
Fukala ninge kupa nini mama
Ulipokosea nilikuomba msamaha Ila hukunithamini Utwa kunipokea Uniona sina maana Ila moyo liniuma Michezo chumbani Niliona gizani Ila bado kuridhika Nizame ufunguni, unishige kiunoni Ila bado ukanitupa Yani kama soewe, uloku unasema unenjoy Sulisema niko mwenyewe, we kumbe mungu ni mgaigai Nikwiti honey, uwe wangu wa moyoni Nipeti peti tumani Niwe huu itabani Nijilanze kifani Minateseka na mapenzi
Moyo, moyo
She doesn't mean